Kampala tula, we are a basi ndinya bamina sikula banga munange nga wagumbula munange lwajirwa walumba okutukwa kula ko mwamiro bati weyakenena twasooka ne tulowooza mu lusujja sujja baziba abo wagenda nya bamina bwe twakakasiza ndi kamanya yayingira baonayiwo ebintu ne nkusaasira tukalenga gwe omuntu eyakamufuna ofiira kikale kyokka kitalo nnyo nnyo mukyala amina kuba naawe kyemmanya ogenda ewe nali neesirika nnyo nnyo atandeka okumankalamu anti amina eyali ddaali nga yenna muntu awedde emirimu ono yava yali bbaawe ayamufuna amaze okunoba naye ekyo ekitalo ennyo nnyo yamwagalamize nniina mpulira nzita kyenamangula endigi nezira mbitooka eriire njiyekera kakatira bayamira yajjampa enjambitooke wennasiisira nange kyenamulaba kyenabamuboggolera nti ddayo nyabo yengaoli nettima enoobwabazibwawo ettonoonya ku nzita sasambuse anangitte bwennamuttira amakakale bweyagobebwa ate ne sinoonyawaawe mukuumira kyenabamubuuza nti kwe kwagala ommalirize lumunzite nange ne mmulangira okunzigiriza njagalire mufumbo buye ne mmaliriza bamwegayiira nveeko n'okufa nkutya yayola akamaza abantu bwe yatambula nenzisaba ekikko engaasoma tuse nesiima walagi eyankwata ne simuwu n'ekiro kiri kubategereza nandigenza okumanya nti omuntu yagabana nga mmaze okusengejja nenduyirira baba muganzi wange wambulako ebbanga liyise bw'oba nzisinkanye twisinkanye simanyi bw'osula kati ne kunze bwe kityo naawe tomanyi ngeri ki gye ndi munnyabo twerekereze akadda nnyuma akanyuma nga biro biri nga mu nsi mulimu eddembe akalo naleka ŋŋanga mu maaso ndabayo entaana tukomenga ku mboozi tuve ku kintu kwejjukanya naye abasigadde ayagala agende n'ekinywa kubanga laba yamira bwe yadda mu kidaala eri najjayo ensawo najjamu owoowo ng'atandika kwekolako obwazige ensige kugambye n'abereesera wamma namwandu n'adigita nnyaawo n'amema bakka okumulaba atamanyi byafaayo bye tusituka era omugambayo akantu natandika okwefuulanga omuntu ow'amawulire kwendaba akamanga mufuuyirawo nti oyo gwolaba twerumba olumaza abantu nakakasa abamu twanditonzeeko naye akagabana abaayo yakawa omulala ebyaluno bisaana na kaadi zikolwa eyeekakasa atalina nga bw'oba onjagala munnange nyabwomala kugindagako nga nange enkulaga eyange nga tugenda kwesanyusa ezigenda zimuwondera ali basibye olwasa olaba embaga nze mbateerayo emimuli mulaba enkubo tinna ebintu bya luno kutambulira ku bunkenke todubirana kyokka tulabye kuba ensi ya omanga nyo nga titwekeka nga tulya tunywa buli kalungi kolabako nosolomeza naye kiri luno kyewalyanga baalugeha kati lukola ebyange bwebityo nyimba byemunaafunamu ebyo byemuyiga ate ndi munyikivu genda nonyereza amakuba ag'okubawonya topapirira obapena wamwagalako nalaga enkozi waddata omuwasanyuli onoomulenzi wo omwagala amaze ebbanga libukakata byakwatugeza okusobya nywerera we wakutte muleke embiri bamalirize sibeeraza gye twavudde kamba siuli ende amali anyumyamewekkutira noleka emmere anti nyumya ebitongo.